Hiya, I think they're ready. I think they're ready. Hiya, turn the EV. Vila Jasha, Vila Jasha, eh. Vila Jasha, Vila Jasha, eh. Vila Jasha, Vila Jasha, eh. God has been faithful. And we want to celebrate that in song. Are you ready? Here we go. Wewe jiwe na nguzo kila siku jana leo na kesho mwaminifu mfalme kaniokoa mimi mimi mwenye dhambi msaada wangu ni wewe mwenye nguvu haya ni rahisi tuve pamoja usio tu three let's go say
wewe jiwe na nguzo kila siku jana leo na kesho mwaminifu mfalme kaniokoa mimi mimi mwenye dhambi msaada wangu ni wewe mwenye nguvu
Say, Rastafari.